Yo, yo, move flow, move flow. Nikki was tough. Nikki was tough, ni talon kinya wezi. Ubungo ni taka, soma sake kinya rezi. Backed at home, hata kuwa walpa. Pija picha wangu, tawajiri sheta. Raivana takuwa mpija deki. Ausigela takuwa, yo keti. Kidoti, na feti. Wataosha gari ya manifongo na sholo mwamba. Tawapa vibarua kwenye mashamba. Leki gosi na pasho mwamba. Watakuwa wapambe wakuni pamba. Ya sitojali tangata tararua. Vitanda vijiko vyote tavya mishaba. Asubuhi kukikucha chai Zanzibar. Sije mkaomba mini kawa star. Say ya
utaona raha.